supplier. That supplier.
Why make you cause a man?
Atiyanki bebe Nesma.
Kwa shima. Katizika na pezi lako. Icharaze kama mtoto. Peku peku kama mpoto. Nasafa kwa jiri yako. Mama watoto. Wangu watoto. Najizika na barako. Nicharaze kama mtoto. Peku kama mpoto. Nasafa kwa jiri yako. Mama watoto. Wangu watoto. Acha mazishi, nyumba magari ya kwao, ya kwetu TVS, pamba nye presi, nasifanani na oe, kweza wa bichi, busti zangisi.
Chakina vubi banalo ista. Kama simba nyikani na vimba. Wakina kasongo na chinja.
Wakina kasongo Kasongo mbona weo. Kina kasongo Kasongo mbona weo.
Kwa shima. Aqua respect the big boss of the framework. Aqua respect the manager dunia. Aqua respect the man who is a big boss. Aqua respect boss Yasani. Aqua respect the man who is a classic. Aqua respect the man who is a smart dude. Aqua respect the man who is a shibusu.
Ra! Chucky supplier. Supplier. Scary.
Yeah, you get what I'm making. Producer, murder, excited, hilarious.
Chunky supplier, supplier, chunky supplier.